ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. I Gisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 bya Voice of Muhabura. Turi kandi live kuri Y3 akadomo radio yacu wa akadomo ko. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteze amatwi. Rwe mu basuza mbayikaza mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jeni mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noi muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za
Amerika. Mbanje kwa mutabu watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edirwema arari mu buhanga bw'ibyuma Nadia Tani urimo kumfasha kwegeranya iki kiganiro. Mwironeza rero nshuti muduteza amatwi, ikiganiro ni muri sanga aho uyu munsi tuza kuharira mwebwe bakunzi bacu cyane cyane ko hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka, hasigaye icyumweru kimwe kugira ngo abakristo hirya no hino ku isi bizize umunsi mukuru wa Noheli, hanyuma icyumweru gikurikira hazabe ubunani. Aho rero muri ibintu byifashe gute hirya no hino ku isi, abantu bari mu myiteguro yo kwitegura gusoza uyu mwaka, abantu benshi bari mu ngendo aho bagiye gusura abavandimwe n'inshuti zabo kugira ngo bazarangizanye umwaka bari kumwe. Ese wowe ahuri uyu mwaka wakugendekeye gute? Uyu mwaka ugusigiye iki n'iki wifuza mu mwaka utaha w'2025? Ibyo byose mu kanya turaza kubaha ijambo kugira ngo mubisangize abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ndetse munagira amahirwe yo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza uyu mwaka no gutangira neza umwaka w'2025. Mu kanya rero turakira amatelefoni yanyu. Bushari na Aline Sano abo akaba ari abahanzi bo mu Rwanda, indirimbo basohoye umwaka ushize, indirimbo nyine itwinjiza mu birori byo gusoza umwaka. Kuri telefoni nababwiye ko tuza kwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Kuri telefoni ndi kumwe na Gracie Wirweneza.
Amakuru yanyu makuru
ni meza, wowe uri hehe?
ndi hano igoma mu Republic Democratic du Congo.
Igoma ibintu byifashe gute mu gihe asigaye byumweru bibiri gusa kugira ngo umwaka urangire?
Nalintu bimeze neza, aho turi kunyura hose turimo tubona biteguye umwaka mushya mu bire na Noheli.
Iyo myiteguro uvuga murayitegura gute? Ni imyiteguro nyabakinnyi?
Ni imyiteguro kuko urabona iyo nise hano mu mujyi Goma uri gusanga hamwe na hamwe no ku mabutike ahantu ho bagurisha ibyo kunywa ibinyobwa, hariho imitako ya Père Jean Noël yerekana yuko imyiteguro imeze neza.
Hanyuma kwitegura neza gusoza umwaka no gutangira undi, rimwe na rimwe bisaba amikoro, cyane cyane usanga imiryango ihura igasangira igasoza umwaka bari kumwe. Ese mu bijyanye n'imyiteguro mu rwego rw'imiryango, ese abaturage bafite ubushobozi buhagije ku buryo uyu mwaka bazawurangiza neza mu byishimo basangira n'abandi?
Urabona ubushobozi kibi bwose kuko abantu bose abantu bose abagitarisha muzuru ntabwo bari bitegura neza, kuko urabona turi mu bihe bimwe na bimwe by'intambara. Urabona hirya no hino n'umujyi wacu wa Goma hariho intambara, twavuga yuko umwaka mushya uzatambuka neza kuko tugifite intambara.
Hanyuma kuri wowe nk'ikintu gikomeye uzibukira kuri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu turimo gusoza, bibiri na makumyabiri na kane turimo gusoza, ni nk'ibiki Gracie?
Ikintu cyo nzibukira ku mwaka, uyu mwaka ndeza muri make ntawambereye neza, ariko ikintu cyo nakwishimira ni uko ubuzima tuba turi mu bisanzwe gusa, ariko turashima Imana.
Gushima Imana, icyangombwa ni ubuzima, kandi uracyaba ufite, kandi twizeye ko uzasoza neza umwaka. Mu magambo make cyane, ifurize abavandimwe n'inshuti zawe batarenze batanu gusoza neza umwaka.
Ndifuriza inshuti yanjye yo bitaga Bora Ujima Bazirake John umwaka mushya muhire, nkaba nifurije umwaka mushya muhire famiye yanjye yo bitaga famiye Isidore Kigoma avec mama Esperance Maniraguha, nkaba nifurije isabu umwaka mushya muhire umuryango wanjye uri hariya Imakisi n'abari kutwumva bose murakoze.
Urakoze cyane nawe Gracie Jibu Sibomana, natwe hano ku Ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka, uzawurye n'uzakurye, kandi umwaka utaha uzakubere uw'amahoro. Ugire umugoroba mwiza, kandi udusuhurize abakunzi b'Ijwi rya Amerika w'igoma.
Murakoze cyane, nubwo ikinyarwanda tutakizi neza tuzagomeza
kuciga. Urakivuga neza rwose, nta kibazo gihari kandi kirumvikana. Ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite Holly Wirwe neza.
Wirwe neza
ariko aya ntabwo ariyo mazina yawe, Holly Smoker.
Kuda dagatazirana ku mukirundi niko bakiye
dagatazirana. Ubwo kahereye kuki iyo harimo ubutagatifu mu kunywa itabi?
Ni zahereye ko ntabwo nkunda abantu banywa itabi cyane, sindanarikunda.
Yego,
biba bivuye aho kugira ngo bantazira ako kantu.
Ubusanzwe bakuzi nkandi izina ryawe nini?
Ubusanzwe banyita ku mazina yanjye y'ababyeyi banjye bose banyita Nitangarube, nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza ubu muri ntara nshasha ya Bujumbura mugabo nk'abantuye Westland mugwa mukuru wa Nairobi
Westlands ndahabona ni hirya gato y'umujyi wa Nairobi aho ngaho muri Kenya muri Kenya narahabaye abantu benshi bakunze kwizihiza umunsi wa Noheri ubu ngubu imyiteguro yifashe gute iyo utembereye mu mujyi ibintu bihagaze gute
kuratembera mu mujyi ubona ibintu nyine abantu babiteguriye cyane abantu benshi barakunda gutaha mu mihani wabyo bakomoka usanga cyane cyane abantu basa n'abariko bagabanuka baberekeza iwabo bitegurira cyane abafite amazu bariko bahindura basigamo karangi urabona ko Noheri ari ikintu cyane kiba kiri ku mutima wabo banashaka ariho benshi barugara amazu bakagenda muhira ruguru aho twebwe mu kirundi twita ruguru bahita ngo ni bushago bakagenda kugira bizihirize Noheri ngo n'imiryango yabo ngo rusange niko mu mico yabo baba bameze
ku giti cyawe se wowe witeguye gute umunsi wa Noheri no gusoza umwaka ku giti cyawe wowe imyiteguro igeze he hari aho uteganya kujya hari abavandimwe cyangwa se imiryango uzasura kugira ngo muzarangizanye umwaka muri kumwe
cyanjye turabishyira inshuti hano mu mujyi wa Nairobi hariho benshi baba ari nk'abarundi tuba tutazinanye hari ikibanza kimwe categuwe abantu baba batuye Nairobi b'abarundi bazohuriramwo ibibanza byinshi ariko haba hari inshuti umuhanga tuzibanza ukagendaho mu miryango mukayagahama mukajya kwifatikanya n'abandi barundi bagenzi banyu aho tuzoba twateguye guhurira mu ico gihe ahanyene Westland
muri rusange tubwire uko uyu mwaka usoje hari ibintu bidasanzwe wakoze uyu mwaka ugusigi iki n'iki wifuza mu mwaka utaha
uyu mwaka nashimye Imana ubwa mbere bwobwo ariko uyu mwaka ni umwaka ku ruhande rwanjye utagombye kumera neza mugani neza ko Imana yashoboye kuba yabunzigamyemwo ngira ndabusozere ibindi ni inyongera yayo niyo iba izikumye yaduteganirije hama icyo nshima ni uko cyane cyane nshimira Imana ni uko famiye yanjye bose ni bahema bari aho bakomeye ikindi ni uko niwo mwaka navuriyemo mu gihugu nza kubaha Westland kumbo kantu gatoya nabonye Imana yankoreye kugira ngo nerekeze njya n'ahandi ngo nicyo nshimiye Imana kintu cya mbere nyamukuru yankoreye nshima cyane nuvuga ati Imana yubahwe nicyo kintu mbonye uno mwaka yankoreye ubundi muri rusange mubuzima bwa minsi yose nkiri Bujumbura hari ibintu byagenda biba benshi kirabitameze neza mugangira ni Imana yari kiranshira iyo nzira yo kugira ngo icyo nari narasezeye yari yansezeraniye ndayisaba ishoboke
hanyuma Albert wabivuze ukomoka mu gihugu cy'u Burundi uri muri Kenya ibyo byo byose ntabwo uzaburi kumwe n'imiryango yawe yose reka ngo akanya mu masegonda make wifurize abavandimwe bawe nka batatu cyangwa bane kuzasoza neza umwaka no gutangira umushyashya neza
ego murakoze cyane nifurije umwaka muhire mukuru wanjye bita Said afite n'abavandimwe banje bo bita bajyana biscuit abaho ngaho y'ububanza abo bita kumuzinda na famiye yanjye mu ncamake y'i Bujumbura yose aba mu Kajaga aba mu Buterere aba mu Irohero papa Shani ndabifurije umwaka muhire umwaka mushasha uzutubere amatano ubuki
Albert nawe natwe hano ku ijwi rya Amerika tukwifurije kuzawusoza neza ugatangira undi mu mahoro ugire umugoroba mwiza aho ngaho i Nairobi muri Kenya
namwe murakoze muze mugira umwaka mwiza aho ngaho.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi twahuhariye mwebwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire cyane cyane ku bijyanye no gusoza umwaka, dore ko usigaje ibyumweru bibiri gusa tukaba twinjiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Ese uyu mwaka wagenze ute umushya, murawifuza miki? Nibyo turimo kuganiraho kuri telefoni. Reka dufate Patrice mu gihugu cya Zambia, wirwe neza.
Twiriwe nawe mwiriwe.
Yego, uri hehe neza muri Zambia?
Mbaye mu gasantire kitwa Tongwa.
Yego.
Akorana sana ndangurira imirimo ya misi
yose. Niho ukorera imirimo yawe ya misi yose, bivuze ko ukomoka ariko mu gihugu cy'u Burundi?
Yego, nkomoka mu Burundi.
Yego.
Muri komine Mugina, provinsi ya Kito.
Zambia rero se imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Imyiteguro ndabona ko abenegihugu muri Zambia barayendeje. Nkaho mererewe ndabona ko imyiteguro bayirembeje bivanye n'ibyo mbona. Hariho abo usanga ngo babisuganya nkuko bitandukanye babona amafaranga. Abantu ugasanga tandukanye bitegurira uwo munsi mukuru iminsi mikuru itandukanye.
Kuba uri kure n'iwanyu birakorohera muri ibi bihe usanga abantu benshi bajya mu miryango, abavandimwe bagahura, kuri wowe uri kure y'igihugu cyawe biba bimeze gute?
Kuri jyewe ndi kure y'imiryango hanini byoroha. Mu mpera z'umwaka nkaho narose ndarongera kuri telefone nabo bakawuhimbaza uwo munsi mukuru. Nk'ubundi naho njye imwe na imwe ndegerana n'inshuti n'abagenzi ari nk'agafana tukagafatira hamwe, ari nk'icyo kurya tugafatira hamwe n'inshuti n'abavandimwe.
Uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane
ndawuhimbaza.
Uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane kuri wowe wari umwaka umeze ute? Uranyumva Patrice? Patrice uranyumva? Patrice nibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Reka tuve muri Zambia tujye mu Rwanda, ndibaza aho dusanga ndiho ku bwayo Emmanuel, wirwe neza. Uranyumva?
Ndimona kumva.
Uri hehe?
Ubu tuvugana ndi mu mujyi Nyarugenge.
Ni Nyarugenge, aho ni i Kigali?
Ni i Kigali.
Kigali ibintu byifashe gute imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Kigali amafaranga yo nahita ko abantu bafite amafaranga batangiye gushopinga bya noheli. Ariko iyo ugiye kure usanga ku ruhande rumwe na rumwe amafaranga ntabwo abantu bose bayafite.
Kugitaho
amafaranga wavuga ko abantu ku ruhande rw'impande zose mbona abantu bafite amafaranga, ariko urebye abayafite barimo barajya gushopinga nk'uko bisanzwe bitegura n'iminsi mikuru. Ubuzima nyine muri Kigali ni uko nyine bagenda neza, nta bindi kibazo nicyo ko abantu bose badafite amafaranga.
Ibiciro ku masoko bihagaze gute muri iyi minsi?
Ibiciro ku isoko igiye kure usanga ibirayi bigeze kuri 550 cyangwa ubona wari amakaritsiye yose. Gusa ibindi byo koko ntajya nkunda guhaha, ntabwo kugira ngo bimeze gutya ko usanga ibintu byo guhaha akenshi biba bimenwa n'abakoma. Ariko ugiye kure usanga yenda kubera ko yuko ibiciro byari byifashe mu minsi yashize ntabwo ariko byifashe, ariko nanone biracyari imbogamizi kuri ba bantu bari mu runo mujyi ngo badafite akazi gakoraho, kuko usanga kurya kenshi birabagora.
Ariko wowe akanyama ibyo ari byo byose kazaboneka kuri Noheli no kubuna? narivuze ngo akanyama ntikazabura ku meza ku munsi wa Noheli no kubunane kuri wowe. Narivuze ngo ibyo aribyo byose kuri wowe akanyama ntabwo kazabura ku meza kuri Noheli no kubunane.
Telefone yanjye rero nawe kubera ko ari agatelefone gatoya nabona moneto akayanze ntabwo njye mushobora kuba murimo kubimba ariko njye narimo kubumva.
Ntabwo turimo kukumva kandi ntabwo twakomeza kukuvugisha utatwumva, ariko reka tukwifurize kuzasoza neza umwaka ndiwo kubwayo tuvuganye uri Kigali, ugire umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze kandi namwe muzagira umwaka mushya muhire.
Yego urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turimo kuganira ahanini ku bijyanye no gusoza umwaka mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka. Hirya no hino ku isi abantu bari mu myiteguro ya Noheli ndetse n'ubunani. Ese wowe aho uri iyo myiteguro igeze he? Umwaka ugiye kuwusoza ute? Nicyo wifuza mu mwaka utaha w'2025? Nibyo tuganiraho n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Hari uwatwandikiye witwa Gustave Hirwa, yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati gusoza umwaka neza no kwigomwa ibyishimo by'iminsi mikuru, ahubwo ugafasha abahora bababaye byibura kunezerwa kuri uwo munsi, ubaha ifunguro, ubaha icyo kunywa, ukabasengera. Abahanga bavuga ko gufasha bitera umunezero kurusha kwinezeza. Ibyo rero ni ibitekerezo by'umukunzi w'Ijwi rya Amerika Gustave Hirwa watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mbibutsa ko urubuga rwacu ari VOA radio yacu. Mushobora kandi kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Onezime wirwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Nairobi.
Nairobi ni amahoro?
na mahoro kabisa.
Mukanya twavuganye nundi mukunzi w'ijwi rya Amerika wara mu Nairobi atubwira ko umuji imitako ari yose ariko nanone hari abantu benshi barimo kuvamo bajya mu miryango yabo hirya no hino mu gihugu. Kuri wowe ibintu byifashe gute?
Kuri nje mwira ni kure ariko nifataje nabo turi kumwe hafi.
Ubundi mu rugo ni hehe?
Ibyavuze ni ukuri, benshi basa n'abafata imodokari bakagenda ruguru bagifataya n'imiryango kuko n'ubuzi bwinshi nk'iyi minsi busa n'ubwahagaze.
Ubuzi busa nk'ubwahagaze?
Ego.
Hanyuma kuri wowe ku giti cyawe urateganya gusoza ute uyu mwaka?
Imana imfashije nkuko ndabibona no kwifatanya n'abandi batagize icyo bashobora kuba baboronka kwegeranya maze tukajya hamwe tugahimbaza umwaka neza no gushima Umuremyi abitugejejeho kuba dusoje umwaka turi bazima.
Ubusanzwe mu Burundi ukomoka he?
Mu ntara ya Cibitoke.
Mu ntara ya Cibitoke. Bivuze ko uyu mwaka utazaba uri kumwe n'imiryango n'abavandimwe bawe?
Yego.
Niba bakumva kuri ijwi rya Amerika ubutumwa wabaha bujyanye no gusoza umwaka ni ubutumwa ki?
Nukuma wizeye ko tuzabonana igihe cyose tuzabonanira ko Imana nzabikora maze tukishimira hamwe nicyo kinabagenzi. Yego.
Uyu mwaka se nk'ikintu wavuga utazibagirwa muri uyu mwaka haba mu bijyanye n'ibyo wagezeho cyangwa se ibyo wifuzaga kugeraho utagezeho ni nk'ibiki?
Uyu mwaka ndashima cyane kuko iyo nashoboye kuba noteri ntambwe nkabona ibyo abandi bagezeho nkabona n'ibyo nari ndiho burya nkungura ubwenge bw'ibyo nkuye kuba ndi bukore nibyo nazageraho muri kazoza.
Hari imigambi
ndabona ko narindi bisasi ho
hari cyahindutse?
Ego.
Kandi ufite imigambi yuko bizarushaho guhinduka mu buryo bwiza?
Na cyane cyane.
Niki witeze mu mwaka utaha?
Ibyo mbishinga ndabizo ariko ndazi neza ko bizagenda neza kurusha.
Bizagenda neza kurusha, natwe nicyo tukwifuriza hano ku ijwi rya Amerika. Mu masegonda make ifurize abavandimwe n'inshuti zawe nka batanu kuzasoza neza umwaka.
Ndasohoje umufasha wanjye Irakoze Felicien Tetine, ababyeyi banjye nabo tuvukana reka n'abari gukurikirana radio VOA ijwi rya Amerika bose ndabifurije kurangira umwaka neza no kutangura ubundi amahoro.
Turagushimiye cyane nawe aho ngaho mu gihugu cya Kenya, kandi tukwifurize kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe.
Nge ndabashimiye cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, tuve i Nairobi muri Kenya tujye mu gihugu cya Uganda. Eli ndayihimbaze, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Kampala, Uganda.
Ahagana he?
Kampala.
Nyine Kampala hehe? Umuji ndawuze reka.
Buziga.
Buziga.
Munyonyo Road, Buziga.
Munyonyo Road. Umuji urawuze neza?
Gose.
Gose. Umazemi igihe kingana iki?
Imyaka itanu.
Iyo ni myinshi.
N'Uganda ndaruvuga.
Urimba nawe?
Ndimba aki.
Yogera katono mpulire.
Uye mu Uganda?
Mbanyo Uganda.
Ngogere ngenda kudda mu nyonyo.
Ndayihimbaze rero uraho ngaho i Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Kampala nawo ni umwe mu mijyi yizihiza cyane umunsi wa Noheri. Iyo utembereye muri uwo mujyi urabona ibintu bimeze gute, byifashe gute?
Ubu ibintu byifashe neza mugabo abantu benshi baba ariko bitegurira kugenda mu byaro kubera kuja guhimbaza impera z'umwaka hamwe n'imiryango yabo. Kampala kuri Noheri no kuri Bonane nta bantu benshi baba bahari. Ego.
Ubwo basigaye mu mujyi mukora iki?
Tubeya mu mujyi nyene kubera tutagira ibyaro tujamwo abatazotaha mu gihugu nka twe tuzoguma Kampala nyine ubwo nitugira ibyaro by'iwacu.
Ubusanzwe niba nkumva neza ushobora kuba ukomoka mu gihugu cy'u Burundi niko bimeze?
Niko bimeze.
Ukomoka hehe?
I Bururi.
Uzashobora se kuba uri kumwe n'abavandimwe bawe?
Oya, sinzogenda. Nta burenganzira bwo kugenda iwacu mfise ndi mpunzi muri Uganda.
Birumvikana kandi biba bigoye cyane kugira ngo uve mu gihugu kimwe ujye mu kindi uri impunzi cyangwa se usubire mu gihugu wahunze. Ariko gerageza utubwire kuri wowe ku giti cyawe uyu mwaka wa 2024 wakugendekeye gute, niki wakuyemo, ese niki wifuza mwaka utaha wa 2025?
Umwaka wa 2024 wagenze neza muri rusange, naho ubuzima bawutoroshe iyuba utaba mu gihugu cyawe nk'impunzi. Mugabo turashima kubwo umutekano turawufise, mugabo ubuzima buragoye bwo mu mahanga namwe murabuze uri impunzi.
Ubuse nkaho impunzi uri impunzi, hari n'abandi b'impunzi bari muri icyo gihugu, kugira ngo mushobore kugira ubuzima mutunzwe n'iki mukora iki?
Turiyungunganya impunzi dukora utuntu dutandukanye nka jyewe ndanze impunzi.
Urakoze cyane. Hanyuma birumvikana uri kure y'abavandimwe bawe mu Burundi, ariko reka tuguhe amasegonda make cyane kugira ngo wifurize abo bavandimwe bawe n'inshuti abo mutari kumwe kuzasoza neza umwaka.
Ego, muri rusange ndasuhuje ab'iwacu bose bari mu gihugu cy'u Burundi, kandi turanashimiye nyine radiyo ya Amerika iduhaye kano kanya ko kubavugisha no kubaramutsa. Tuzongera tubonane n'ibihe bizoza, igihe ibihe bizoba byarahindutse. Icyo twifuza no gusubira iwacu muri rusange.
Elinda ihimbaze, tuvuganye uri Kampala muri Uganda, ndagushimiye cyane, kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe n'abavandimwe bawe kuzasoza neza umwaka wa 2024 mugatangira umushya wa 2025 mu mahoro no mu mutekano. Ugire umugoroba mwiza. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tuve i Kampala muri Uganda, twongere dusubire i Kigali mu Rwanda. Turi kumwe na Marcel wirwe neza.
Wirwe neza.
Na mahoro Marcel.
Ego, na mahoro, ndashimira Imana.
Uri i Kigali wowe?
Yego, ndi i Kigali mu Rwanda.
Imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka?
Yitegura nk'uko bisanzwe, batangiye kurindisha umujyi ugeze nko muri hoteli imwe mu mujyi, ukagera ku gisimenti umuhanda ku kibuga cy'indege, ukaza hano KCC nyine ni hano Kigali Convention Center. Batangiye gutegura umuhanda wa Kacyiru hose, dekorasiyo birasa neza mu kungu z'abaturage, ku bipangu, amazu yo ku muhanda. Ubona yuko batangiye kubyinjiramo ku buryo bungubu, kugera mu mujyi cyangwa se ku muhanda ku masaha agiye kuza ya divike, akabona ko hari impinduka ari kidasanzwe. Kandi noneho dekorasiyo y'umwaka nayo mirimo n'agashya bari gutegura mu buryo bitandukanye n'uko umwaka ushize babigenje.
Mukanya navuganaga n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika muri Zambia, muri Uganda, muri Kenya, aho benshi bavuga ko usanga imijyi mikuru isa nkaho yabuze abantu, kuko abantu benshi bava mu mijyi bakajya gusoza umwaka n'abavandimwe babo hirya no hino mu gihugu. Mu Rwanda ho naho niko bimeze, abantu bava muri Kigali bakajya ahandi?
Ntekereza ko birashoboka bitewe n'abantu n'imiterere y'akazi kabo, ariko kubera ko urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda rusa nkaho ruzamutse, abenshi berekeza ku Gisenyi kuko ariho hantu hasa nkaho kwidagadurira hahari, kubera umucanga ku kiyaga cya Kivu. Abandi nanone bo mu ntara, hari abandi Kigali, kuko wenda ariho baba barasezingiye mafaranga kwa wakili za kwa wakili mwuchendo 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 katili kigari mwuchendo nara maeteri ya teka neza ito mwuchendo mshaka mbili mwuchendo 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 mbati alipuwe zira ni mbaziza iti mwashaka ite mwuchendo mwuchendo ya ite wakaja aho bashobora kukibona mu buryo bworoshye bitagoranye kandi bidahenze cyane kuko usanga mu mujyi wa Kigali biciro ari bikeya hanyuma ibiciro biri hasi cyane kandi batera n'umunani ubundi bushobora gusanga wenda n'urugero ifi iherekejwe hano i Kigali cumi na bitanu ariko hagera igisebe mugatanga 25 kubera ko bakiriye abantu benshi ibyo bigatuma rero kwa kwiyongeraho ibyo 10 kugati kandi Kigali ariko twebwe mu mujyi wa Kigali ntabwo Kigali gusa rwose abantu biri bari bijya muri gati bitandukanye bidashobora kumenya ngo habaye iki kuko nabonye n'urwego rufite kanseri mu nshingano rura irebera abantu mu rwego rwo guca akajagari n'akavuyo yashyizeho ingendo usibye gutega imodoka kugira ngo atazabaho kubura imodoka no kuziga naberekeza mu bice by'iburasirazuba no gufata imodoka ikanyuga aberekeza mu gice cy'amajyepfo berekeza Ngororero no gufata imodoka inyamirambo kuri stade Kigali kuri stadia aberekeza mu majyaruguru Musanze n'ibice bimwe byo mu majyepfo nabo ni gufatira imodoka Nyabugogo hasanzwe uri kumva ko barikoze imbere kugira ngo hari amatariki yashyizweho ku buryo hatazabaho kugendana yaba abagenda basohoka mu mujyi n'abawinjiramo ku buryo nta gukubitana twe tuzabaho.
Hanyuma se Marcel ku giti cyawe urateganya kuzasoza utu mwaka?
Uyu mwaka rero wa 2024 ntekereza ko njye ntacyo nashyize Imana kuko maze iminsi itatu gukora evaluation y'ibyo nari natanze n'ibyo twari twihaye nasanze narayesheje ku kigero cya 86% kandi 14% atashobotse ntabwo ari uburangare cyangwa iki ahubwo hari akantu gato gusa nk'abafitiyeho bituma bitagenda neza bivuze ngo niba yarihaye umuyobozi wo ku kigero cya 86% ntekereza ko arabisaba noneho n'umwaka wo kuwusoza ntekereza ko ndimo abantu bazawusoza neza kubera ko ku itariki 29 umubyeyi wanjye afite siliva jubiri ya vensenka ibyo ntabwo yaje umuntu iyo usoza n'izi myaka y'umubyeyi yibuka imyaka 25 amaze hanyuma akamenya gukingirwa ni ikintu gikomeye cyane dore ko umubyeyi wacu dufitemo abantu batatu njye mfite Shangazi nkagira papa nkagira na mubyara wanjye kandi twebwe twese turaturanye dusa nk'aho ari mu rugo rumwe urumva yuko kuwusoza ni neza cyane ibirori birateganyijwe ku buryo bw'umwihariko kubera ayo masabukuru arimo
kandi natwe tubifurije kuzagira ibyo birori byiza. Hanyuma mu gusoza bifurize abavandimwe bawe nk'ababiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka.
Birakoze cyane murakoze kandi kudufasha kwifuriza ababyeyi bacu isabukuru nziza cyangwa se ibiro nziza. Mbere na mbere mbifuriza kuzasoza umwaka neza urugo rwanjye madamu wanjye Claire n'abana bacu Joy na Blessing birumvikana ibiro nziza kuri papa wanjye kuko ya papa na Mariana kuko ya Jemize na Obete nabo n'umubyara wanjye ndetse na Dakoza nawe afite ibiro nawe n'ishangazi wanjye hanyuma abana tuvukana uwo muhora Angelique murumuna wanjye Adriana Ngakiza mushiki wa mukuru wanjye wo nkurikira Jambiye Dusengeje turi hano turi kumwe hano kimwe mu murenge wa Kimironko hano mu mujyi wa Kigali abakunzi b'isi rya Amerika abana na byaye muri ku isimu pare wanjye abo madamu yatwaye cyane cyane ariko abantu bo ku isi rya Amerika nk'uko mwabyanditse rero icyo gisaba umwaka utaha icyo gisaba ndi ndashaka igitabo cy'isi rya Amerika mu minsi yashize hari uburyo mwajyaga muduha wo kwidagadura mu gace k'ikiganiro cy'umuziki cyangwa ku wa gatandatu mu gitondo tukaramutsa abantu tukabatura n'akaririmbo hanyuma kubera gahunda nyinshi n'iki gihe muza kukigabanya mushyiraho koro eshatu mu cyumweru irindwi muri kabiri vendredi so ntekereza ko mudufashije mukabikora mukazadushakira undi mwanya y'ubwanda cya 30 tukajya duhamagara kuba biti ibindi cyasigambo cy'umuziki abantu mu karere k'ibiyaga binini muhamagare musaba indirimbo mwifurira inshuti zanyu ibintu bituma inshuti zanyu ni cya kiganiro cyane kuko cara bisukiri kaza bidonko bisukiri kanga niki bitanga gaba kuri ariko kugira ngo mubona ko mufite abantu bacyanze gereye nje kandi ndi kumaranye n'abandi bakeya ngena ko abantu musigare muri bacyanze gusa abantu bakunda gakira kiganiro bata nk'abade ari nayo mpamvu mu gutoza rero ndirimo ndirimo ndije kayasi nabagenzi bwo ngo Kristo yakwi tuje gutoza kimwe kiganiro tunatoza imyaka y'ibintu bigenda
iyo ndirimbo ni nayo twatangiranye ariko wenda turaza kongera tuyikine mu gusoza ariko nanjye ngushimire wowe Marcel kuko kenshi tuba turi kumwe mu biganiro byacu bitandukanye aho utanga ibitekerezo ukabaza ibibazo ku nsanganyamatsiko zitandukanye tuba twagize ngushimire cyane kandi nkwifuriza wowe n'umuryango kuzasoza neza umwaka warakoze kandi uzakomeze no mu mwaka utaha wakoze cyane
yakoze cyane nandi ndashimiye kurushaho
kandi ibyo byifuzo by'uko twavugurura ikiganiro nabyo tuzabiganiraho hanyuma turebe icyo twakora radio Ijwi rya Amerika kuri telefone reka dufate na Dani wirwe neza
mwirewe
uri hehe
ndi mu ntara ngewe ndi mu Rwanda ariko ndi mu ntara biramahere ko ndi mu cyaro nanjye ndabagezaho amakuru ari mu cyaro
iyo ntara nta zina yigira
ndi mu majyepfo mu karere ka Ruhango
mu karere ka Ruhango
yego
bimeze gute imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka
bo imyiteguro rero mu cyaro urabona abaturage baba baratangiye bizigama mu matsinda iyo umwaka ugeze rero batangira kugabana kugira ngo babone uko bazabona icyo kurya ugasanga bari kugabagabana ya mafaranga bagiye bizigama ariko baje kugira ikibazo abaturage usanga bavuga ko nubwo bazaba bahaje mu minsi mikuru ariko ntibazabona aho bajya gusengera usanga isengero zirafunze nyinshi ziko mu minsi mikuru abantu bajya gusenga bakishima urumva nyine bazarya deja bahame mu rugo bishimire mu rugo
ibyo ngibyo ahanini byatewe n'icyemezo cya leta cyo gufunga zimwe mu nsengero ivuga ko zitubahirije ibisabwa
yego hanyuma ikindi rero kijyanye n'inyama zarazamutse igiciro cy'inyama cyarazamutse urebye mu cyaro ikiro kiriho tukiza ku 600 cyaravuye ku 400 urabona ko inyama zahenze
ni menshi cyane
rwose ngende mu cyaro mba mbireba nabikurikiranira hafi
bivuze ko bizagorana kuri imwe mu miryango kugira ngo ishobore kubona akanyama kumeza
akaboga rwose ni hatare
twizere ko Imana izabibafashamo kugira ngo nibura uwo munsi bazawusoze
ariko akaboga yenda n'ubu ari imiryango nyine bo b'imucyaro babizi ntabwo ubushobozi bari bukeya udutonere tureze ubona ikirere nyine bari icyatsi kibisi ibishyimbo nta yenda rwo bazabura akaboga ariko bazabona n'uko dushyimo n'utwo turayi
utwo dushyimbo nyamara kandi tufite n'intungamibiri nyinshi kurusha n'izo nyama hanyuma se uyu mwaka dusoje kuri wowe ku giti cyawe wakugendekiye
bo sinzi uko nabivuga ariko wagwambereye mwiza kuko ibyo natagikingaga sinabigezeho nararwaye ngira utubazo two kubura akazi ariko buryo iyo umuntu ahumeka akaba asoje umwaka ahumeka nabwo agomba kubishimira Imana
nibyo bigenze
mbere ahumeka yenda targetinga undi mwaka 2025 yenda ko bizagenda neza hamwe no gusenga ndazi ko bizagenda neza rwose
hari ubwo uteganya guhindura tactique wakoresheje kugira ngo nibura uwa 2025 bizarusheho kugenda neza kurusha uyu tugiye gusoza
yego cyane rwose nk'ubu tuvugana nageze mu kazi nkageze mu vuba ubu ndimo ndatagitinga ku mwaka wa 2025 nzaba meze neza rwose ndimo ndagenda nsevinga ndeba ko nazagira icyo ngeraho nanjye umwaka utaha
mu gusoza rero reka nawe tuguhe akanya wifuriza abavandimwe n'inshuti nk'abatanu kuzasoza neza umwaka hanyuma dufate n'abandi
ndifuriza umukecuru wanjye Shangazi ndamwifuriza umwaka mushya muhire ari mu majyepfo ari ahantu mu karere bita ka Nyanza ndamwifuriza umwaka mushya muhire ka Mukamusonera Lance ndifuriza umwaka mushya muhire aho bita Macumi wa Gishita n'abari i Nyanza ndifuriza mubyara wanjye uri mu mujyi wa Kigali bita Maria nawe ndamwifuriza umwaka mushya muhire ndifuriza
Ndumbarabo ngabo ni benshi nabandi udashoboye kumuga
nabandi bose banze kumazina mawombe dani haba bari kuri CBA naho tuganira ngo ndagutanga ibitekerezo kuri Voice of America kuje ya America muri rusange bose ndabasuhuje banze kuri mawombe dani
dani natwe ku ijwi rya America turagusuhuje kandi natwe tukwifurije wowe no muryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe
ndabashimiye nanjye
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga. Michelle wiriwe neza.
Wiriwe mwiza.
Uri hehe?
Ndinga America za Afrika mu kitagara cha Isandani yo Tanzania.
Aho ngaho bi muri amahoro.
Tura mahoro turakomeye turashimirora uko biri kose.
Yego. Imyiteguro yo gusoza umwaka aho ngaho muri Afrika y'Epfo bimeze gute?
South Africa tumeze neza cyane batuye basanzwe babizi mu guhera icyari kimwe y'uko 12 abantu bari mu myiteguro cyane kuko ngaha barakunda iminsi mikuru nk'iyo abantu bari muri hotel nta babubutsi muriho abantu barari bariko bararyoherwa n'umunsi mukuru wa Noeli n'umunsi mukuru w'umwaka mwaka nta kibazo na kimwe haratuka atekanye
kuri wowe bimeze gute n'umuryango wawe niba muri kumwe
njyewe umuryango ntabwo turi kumwe turi mu buryo bwo gushaka ubuzima ndakenguruka ndashimirahoraho uko biri kose ariko nubwo rimwe rimwe bicacamo ariko umuntu arashimirora
uhamaze igihe kingana iki aho muri Afurika y'Epfo
South Africa imyaka nashyitse muri 2017 ngangije imyaka umunani ngiye muri mfite imyaka ndwi ngiye muri munani
urahabaye
ni munahageze muhira nta kibazo cyabaye n'amahoro
hanyuma se ku giti cyawe usubiza amaso inyuma n'icyo uvuga kuri uyu mwaka turimo gusoza wakugendekeye ute
umwaka wangendekeye neza ndashimira uhoraho ndakenguruka uko biri kose nubwo bitera de ariko uko je mbibona ko ntikiri muzima nyema ndakenguruka kabisa ndashimira
wavuze ko utari kumwe n'umuryango wawe ese muri aka kanya niba bakurikiye ijwi rya Amerika ubutumwa waha abavandimwe bawe inshuti bujyanye no gusoza neza umwaka ni ubutumwa ki ugerageze no gusuhuza bamwe muri bo
mu baryango mu nshuti twagiye tubana ndabifurije umwaka mwiza jubabere umwaka w'amata n'ubuki kandi bawurangize imore aho buri muntu wari wese atuye awurangize imore adashike mu mwaka w'ibihumbi 2025 amerewe neza nkacanangura nangi nasho ku barundi bose basanzwe baba ngaha muri kino gihugu cya South Africa bandi ku izina rya Kaburungu nk'abandi batwabanye mu bya Johannesburg Soweto za Pretoria bya Deben bagenzi bange bari Cape Town abo tubana nga muri Western Cape nga muri Isandani cyane cyane abantu bose basanzwe bakora akazi ka delivery bakora akazi ka delivery imana ibarinde ibarinde imikosi ibarinde impanuka zo ngaha muri kino gihugu zirahazi zisanzwe zihari nkanjya nifuriza imiryango yanjye iri Burundi mu gisagara cya Rumonge nifuriza abagenzi banjye twabanye ngaha muri South Africa bafite Bobita Boris ari muri Quebec bagira n'umugenzi wanjye James yari ngaha muri King William's Town ubu akaba asanzwe ari ngaho muri America
urakoze urakoze cyane Michel kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka ugatangira undi mu mahoro kandi uzawugiremo ibyo wifuza byose udusurize abakunzi b'ijwi rya Amerika muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo kandi ugire umugoroba mwiza
urakoze
Radio Ijwi rya Amerika reka dufate na Hakizimana wirwe neza
muraho neza
uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro
bimeze gute aho ngaho imyiteguro heya yo gusoza umwaka
bo ni ukuvuga ngo ndabona ikirere ari cyiza ndabona kuri benshi ikijyanye n'iminsi mikuru bari kukitegura cyane ndabona icyerekeranye n'imihahire yifashe neza se nko mu bihe byashize ku buryo umuntu azabura icyo afungura uriya munsi
iyo uvuze ko byifashe neza bimeze gute urashaka kuvuga iki
iyo mvuze ko byifashe neza ni ukwa ngo nimba ubu ngubu ikiro cy'ibirayi kirane n'itanu cy'amagana ane hano iwacu urumva ku muntu ukora bubyizi wenda tuvuge igihumbi n'urugero azabona ibyo biro bibiri agaburira umuryango ni ukuvuga ngo ibishyimbo byo hari aho byeze hari aho bitarera ariko mu by'ukuri mu murebye mu maduka ntacyo bitwaye rwose ntabwo wabura ndabona uno mwaka utaragenze nabi cyane nubwo atari neza cyane nabyera ngo de ariko mu by'ukuri hari igihe kishize rwose ibintu byari bimeze neza pe byari bimeze nabi cyane ku buryo wajyaga ku isoko ukabura ni amafaranga akakubana make cyane ni ukuba ngo hari ikintu tugira ngo reka zivuge ku ruhande rwanjye ariko hari umuvandimwe numvise wundi wagikomoje ariko nanjye iki kintu nanjye reka nyikomozeho hari akanya mwaduhaga kakorwaga n'umuvandimwe wanyu witwa Thomas Kamirindi kiba kiganiro cyo kuduhamagara tugatashya tugasaba n'akaririmbo muduhamagaye icya kintu iriya serivisi muzayigarure ni ukuri kw'imana twabanye byiza namwe uno mwaka wose amakuru meza abanyamakuru meza bavuga amakuru bayavugira igihe mbese serivisi zanyu ngiye ku giti cyanjye ni ukuri kw'imana ntacyo nazinenga mutugeze amakuru meza rwose radiyo yanyu ivuga neza umurongo wanyu turawumva neza cyane muduha n'akanya tukisanzura hajya muduha akanya tukisanzura ntabwo mbese mwiharira ijambo tukavuga ibyo tukavuga ibitekerezo byacu tukabagezaho ibibazo byacu ni ukuri rwose ahubwo mukomereza aho ni ukuri kw'imana ariko nanjye nigeze gutuma umuvandimwe wanyu witwa mukangosi ashyikiriza ikibazo cyanjye kuri Jenoside Nshimiyimana mu gasaro kabuze twabuze abantu 94 batatu bataragaruka hari n'undi mubyara wanjye uri ku ruhuha hano hirya mu karere ka Bugesera wabuze muramukazi we umwana w'ubu ngubu afite imyaka 18 musaza w'umubyara ni babyara banjye nawe yarapfuye
hanyuma Akizima kubera ko turi hasi kugera ku musozo w'ikiganiro ujye ku rubuga rwacu rwa Facebook hariho nimero yacu ya WhatsApp utwandikire izo detaye zose hanyuma turaza kugerageza gukurikirana icyo kibazo
murakoze cyane kandi mufatire iyo nimero rwose ushobora kutayibona ariko uje kuyifata uyishyikirize Jenoside mu gasaro ni ukuri kw'imana tuzabana mpaka kuko duha serivisi nziza cyane nta yindi radio nigeze numva ikora ibintu nk'ibi no kuri Imana.
Murakoze cyane Akizimana, kandi natwe ku Ijwi rya Amerika kenshi dukora ibyo dukora dukurikije ibitekerezo byanyu, ibyo byifuzo byanyu, tuzagerageza tubiganireho turebe uko icyo kiganiro agasaro twakivugurura hanyuma kikaba nk'uko mwabyifuzaga kandi nk'uko byahoze. Urakoze cyane.
Murakoze cyane Efron uyanga mu yanga basoro.
Radio Ijwi rya Amerika, reka dufate na Eustache wiriwe neza.
Miriwe neza, ndabumva cyane.
Uri hehe?
Jendi ngai Bujumbura mwashinzwe isagara cya Bujumbura mu Burundi.
Bimeze gute nyiteguro ihagaze gute aho ngaho mu Bujumbura yo gusoza umwaka?
Nashimitegura imeze neza cyane, tuba turayitegurira tuba turabika n'akanoti kugira ngo tuba yitegurire neza cyane.
Yego, ku giti cyawe bimeze gute wowe, uriteguye neza umwaka wagenze ute, utaha urawifuza miki?
Umwaka wabaye n'ibibazo byinshi kweri mugabo niyaza ko utaha byogena neza cyane, byari ibibazo by'ubukene n'ibindi bibazo byinshi byo mu buzima nyine.
Hanyuma mu gusoza rero, reka nawe tuguha akanya utashye cyangwa se wifurize abavandimwe bawe nk'ababiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka mu magambo make.
Yego, bwa mbere maze kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza ababyeyi banjye n'abo tuvukana bose, hanyuma nkifuriza niho dukorana yitwa Rishari ngaha i Bujumbura nyine niho dukorana akazi yitwa Rishari Minani, n'abandi bose dukorana ngaha nyine nongera nkifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza umutama yitwa Felicite ngaha mu Kabanda dukorana nyine. Asigaye nifuriza umwaka mwiza na mwebwe mwese wo ku Ijwi rya Amerika, mama muduha akanya ko gutashya kuko buri mwaka nama nifuriza umwaka mushyashya nyine, nkaba nayifurije igihe cyiza namwe mugosozera umwaka mwiza, uwo mwaka mwiza
Estashe, natwe turagushimiye cyane kandi tukwifurije kuzasoza neza umwaka wowe n'abavandimwe bawe. Nshimire kandi abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi twaganiriye muri iki kiganiro, abo tutashoboye kuganira haracyari iminsi, namwe tuzabaha umwanya kugira ngo mugire icyo muvuga ku bijyanye n'isozwa ry'umwaka no kugira ngo mutashe. Abavandimwe n'inshuti zanyu, nshimire engineer wamfashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi, mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka mbasezereho ariko mbasigire indirimbo Belestima y'umuhanzi Fernando.
De grandir, qui fait naître en moi un amour si fort.